brand new exclusive flavor. From ZambianTunes.com.
It's your boy. You'll be my swag in this. Let me get the
white side.
Tumba bagero ndiye nyumba mama vina lomba kuchipata ngani zumba nukupasa kiki bagero vima tricky ma block muli wiki ndishi niwone kasiki piki na mike pa nyumba isiti tusapo vipo boza bagero uka na mama nyo nika chimpwena ngatisi kalipongena ni titi for dati bagero ni wariaka ati ulipesi pompo maripu sizati yako tag
ngata ukwe kesha kunu inate kwesha nukuye mchukulwa ngata ukwe kesha kupati. Wimboza kwa manajale sokora
Inda la mangata palipatumba
Leta waikala panganda
Leke chimpwe na kuli wakelo
Wala seba na iwe ya ya ya
Gai ni tumba
Efya le sokola
Dungu patumba
Efya le sokola
Mona diva, ama diva
Papito
Nezo chali la kuno Ala ni viva
Pasela
Ala kuno eso tuangala Nana mukwa tefe mane Nitibidi tibidi Fula mane Kuno ni tondolo
Yes like that
Ngana ukwa tamane ni tondolo Ngana upia kabie kunganda Ngata ukwe kesha kuno inate kwesha Nukuye mchukurwa Ngata ukwe kesha kupativa Wimboza kwa mane chali
Palipatumba
Leta waikala panganda
Leke chimpwe na kuli wakelo
Wala seba na iwe ya ya ya
Gai ni tumba
Efya le sokola
Dungu patumba
Efya le sokola
Let me get to one time Mitala za sebana, bafana watukana Unatukwa chatika kule banana Bafuna watu nkuwa manje wasikana Mazari na matwenti mutumba ya tukwana Bakuita bossi, si bafuna losi Kwa kipo popo nekire si mumukosi Watida manetoks, bakusuge monga ngosi Hapa niyo kosa handi samu ni patumba Kati wareti ya futa beta enda cheku nyumba Zag
Ngata ukwe kesha kunu inate kwesha Nukuye mchukurwa Ngata ukwe kesha kupati Wimboza kwa mane chale sokora
Inda la mangata palipatumba
Leta waikala panganda
Leke chimpwe na kuli wakelo
Wala seba na iwe ya ya ya
Gai ni tumba
Efya le sokola
Dungu patumba
Efya le sokola
Ngata ukwe kesha kunu inate kwesha Nukuye mchukurwa Ngata ukwe kesha kupativa Wimboza kwa mane chale sokora Inda la mangata palipatumba
Kapusho
Leke chimpwe na kuli wakelo
Aha Another Yopima classic Managers Mostini Wa Premier Po Why celebrate? Young Joe Vassil My boy Kale
Exclusive from ZambianTunes.com